Kalata yoyamba ya Paulo yolembela Timoteo. 1 Timoteo 1.
Ndine Paulo mtumwi wa Kristu Yesu. Monga dalamulira Mulungu mpulumutsi watu ndiponso Kristu Yesu chiyembekezo chathu. Ndikulembera iwe Timoteo mwana wanga weniweni mchikhulupiriro. Mulungu Atate ndi Kristu Yesu Ambuye athu akukomere mtima. Akuchitire chifundo ndikukupatsa mtendere. Pamene ndi mkanyamunga kupita ku Macedonia, paja ndida kupempha kuti ukhalire ku Efeso. Kuli anthu ena kumeneko amene akuphunzitsa zina za chilendo. Ndiye ndikufuna kuti iweyo ubaletse. Ubawuze kuti aleke kumangwayika mtima pa nthano zopeka. Ndipa kufufuza kosalekeza dongosolo la maina amakolo. Zimenezi zimango utsa mikangano chabe. Siziphunzitsa konse zimene Mulungu adakonzeratu. Zomwe zimadzivika pakukhulupirira. Cholinga changa pokupatsa malangizo amenewa. Nchakuti pakhale chikondi chochokera mu mtima woyera. Mu mtima wopanda kanthu koutsutsa. Ndiponso mchikhulupiriro chopanda chiphamaso. Anthu ena adapatuka pa zimenezi. Ndipo adasokera nkumatsata nkhani zopanda pake. Iwo amafuna kukhala aphunzitsi amalamulo a Mulungu. Chonsecho samvetsa zimene iwo omwe akunena kapena zimene akufuna kutsimikiza. Tikudziwa kuti malamulo ngabwino. Malinga nkuwagwiritsa ntchito moyenera. Koma muvetsetse kuti sayika malamulo chifukwa cha anthu olungama. Koma chifukwa cha anthu osamvera. Ndi osaweruzika. Anthu ochimwa ndi osapembedza. Monga anthu ophata te awo, amayi awo, kapena anthu ena. Malamulo amawayika chifukwa cha anthu adama. Ochimwa ndi amuna anzawo. Oba anthu. Amabodza. Olumbira monama. Ndi ochita chilichonse chotsutsana ndi chiphunzitso choona. Chiphunzitso choonacho chimapezeka mu uthenga wabwino wonena za ulemerero wa Mulungu wolemekezeka. Umene iye mwini adandisungiza. Ndikuthokoza Kristu Yesu Ambuye athu. Amene adandipatsa mphamvu pa ntchitoyi. Ndikumthokoza pondiona wokhulupirika nandipatsa ntchito yomtumikira. Ngakhale kuti kale ndinkamuchita chipongwe. Kumzuza ndikumnyoza. Koma Mulungu adandichitira chifundo chifukwa ndinkazichita mosadziwa. Poti ndinali wopanda chikhulupiriro. Ambuye athu adandikomera mtima koposa. Nkundipatsa chikhulupiriro ndi chikondi zimene tili nazo chifukwa chogwirizana ndi Kristu Yesu. Awa ndi mawu otsimikizika. Oyenera kuwavomereza ndi mtima wonse. Akuti Kristu Yesu adabwera pansi pano kuti adzapulumutse anthu ochimwa. Ndipo mwa iwowo ine ndiye wochimwa koposa. Koma Mulungu adandichitira chifundo kuti mwa ine wochimwa koposane Kristu Yesu aonetse kuleza mtima kwake konse. Adafuna kuti ndikhale chitsanzo chakubalezera mtima onse amene adzamkhulupirire kuti alandire moyo wosatha. Kwa mfumu ya muyaya yosafa yosaoneka amene iye yekha ndiye Mulungu kukhale ulemu ndi ulemerero mpaka muyaya. Ameni. Iwe Timoteo mwana wanga, ndikukupatsa malangizo amenewa molingana ndi zimene aneneri adanenapo kale za iwe. Mawu amenewa kuthandize kumenya nkhondo yabwino. Uli ndi chikhulupiriro ndiponso ndi mtima wopanda kanthu koutsutsa. Ena sadamvere pamene mtima wawo unkawatsutsa. Motero chikhulupiriro chawo chidaonongeka. Mwa iwowo wina ndi Hemeneyo. Wina Alexandro. Anthu amene ndawapereka kwa Satana kuti aphunzire kusanyoza Mulungu mwachipongwe.
1 Timoteo 2.
Tsono choyamba ndikukupemphani kuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Mapemphero ake akhale opemba, opempha ndi othokoza Mulungu. Muziwapempherera mafumu onse ndi amene ali ndi ulamuliro. Kuti tikhale ndi moyo wabata ndi wamtendere. Tizitamanda Mulungu pa zonse ndi kumadzilemekeza. Zimene zinzabwino ndizokondweretsa pamaso pa Mulungu, mpulumutsi wathu. Iye amafuna kuti anthu onse apulumuke ndipo kuti adziwe choona. Pajatu Mulungu ndi mmodzi yekha. Mkhala pakati mmodzi yekhanso, pakati pa Mulungu ndi anthu. Munthu uja timati Kristu Yesu. Iyeyo adadzipereka kuti akhale momboli wa anthu onse. Umenewu unali umboni umene udaperekedwa pa nthawi yake. Nchifukwa chake ine adandika kuti ndikhale mlaliki wake ndiponso mtumwi. Wophunzitsa anthu a mitundu ina mawu a chikhupiriro choona. Sindikunamatu ayi, ndikunena zoona. Ndikufuna kuti paliponse amuna popemphera azikweza manja awo kwa Mulungu momchitira ulemu, mopanda mkwiyo kapena kukangana. Ndikufunanso kuti akazi azivala mwaulemu, mwanzelu ndi moyenera. Inde adzikongoletse, komatu osati ndi tsitsi lochita kukonza monyanyira, kapena ndi zokongoletsa za golide, kapena mikanda ya mtengo wapatali, kapena zovala za mtengo wapatali. Kwenikweni adzikongoletse ndi ntchito zabwino, monga ayenera kuchitira akazi amene amati ndi opembedza Mulungu. Akazi pophunzitsidwa azikhala chete ndi mtima wodzichepetsa. Sindilola kuti mkazi aziphunzitsa kapena kukhala ndi ulamuliro pa amuna. Mkazi kwake nkukhala chete. Paja Adamu ndiye adayambira kulengedwa pambuyo pake Heva. Ndiponso si Adamu amene adanyengedwa, koma mkaziyo ndiye adanyengedwa naphwanya lamulo la Mulungu. Koma mkazi adzapulumukabe kudzera mkubala ana, malinga akalimbikira modzichepetsa mchikhulupiriro, mchikondi ndi mkuyela mtima.
1 Timoteo 3.
Awa ndi mawu otsimikizika ndithu akuti, ngati munthu afuna ntchito yakuyang'anira mpingo, akukhumba ntchito ya ulemu. Woyang'anira mpingo azikhala munthu wopanda chokayikitsa, akhale wamkazi mmodzi yekha, akhale wodzigwira, wa maganizo anzelu, wa ulemu, wosamala bwino alendo, ndi wotha kuphunzitsa. Asakhale chidakwa, asakhale wandewu, koma wofatsa, wosakangana ndi anthu, ndi wosakonda ndalama. Akhale wodziwa kuyendetsa bwino banja lake, ndi kulela bwino ana ake, kuti akhale womvera ndi aulemu kwenikweni. Ngati munthu sadziwa kuyendetsa bwino banja lake, nanga angasunge bwanji mpingo wa Mulungu? Asakhale munthu wolandiridwa mu mpingo chatsopano, kuopa kuti angadzitukumule nkulangidwa monga momwe Satana adalangidwira. Kuonjezera pamenepo, akhale munthu woti ndi akunja omwe amamulemekeza, mwina-mwina nkudzayamba kunyozedwa nagwa mu msampha wa Satana. Chimodzi-modzinso ndi atumiki a mpingo, akhale wochita zachiukulu, osanena pawiri-pawiri, osakhala wozolowera zoledzeretsa, osakonda ujo phindula ndalama. Akhale anthu a mtima wopanda kanthu kowutsutsa posunga zoona zachikhulupiriro zimene Mulungu adawulula. Iwonso ayambe ayesedwa, ndipo pambuyo pake, ngati alibe chokayikitsa, ndi asenze udindo wa atumiki. Momwemonso akazi akhale wochita zachiukulu, osasinjirira, odzigwira ndi okhulupirika pa zonse. Atumika mpingo akhale ankazi mmodzi yekha, akhale olera ana awo bwino, oyendetsanso bwino mabanja awo. Paja anthu ogwira bwino ntchito ya utumiki amadzetengera mbiri yabwino, ndipo amalimba mtima kwenikweni pakuyika chikhulupiriro chawo mwa Kristu Yesu. Pamene ndikukulembera zimenezi, ndikuyembekeza kudzafika kwanuko posachedwa. Koma zina zikandichedwetsa, zimene ndanenazi zidzakudziwitsa zamene anthu ayenera kukhalira mbanja la Mulungu, limene lili mpingo wa Mulungu wa moyo ndi mzati wochitikiza choona. Ndithudi, chinsisi cha chipembedzo chathu nchachikulu. Iye uja adaonekera ali ndi thupi la munthu, Mzimu Woyera adamchitira umboni kuti ndi wolungama. Angelo adamuona, adalalikidwa pakati pa anthu a mitundu yonse. Anthu a pa dziko lonse lapansi adamkhulupirira. Iyeyo adatengedwa kunka kumwamba mu ulemerero.
1 Timoteo 4.
Mzimu oyera akunena momveka kuti pamasiku otsiriza anthu ena adzatala chikhupiro chawo. Adzamvera mizimu yonyenga ndi zophunzitsa zochokera kwa mizimu yoyipa. Zophunzitsa zimenezi zochokera kuchinyengo cha anthu onama, amene mu mtima mwawo adalembedwa chizindikiro ndi chitsulo cha moto. Iwo amaletsa anthu ukwati, nkumawalamula kusala zakudya zina. Koma tsono zakudyazo Mulungu adazilenga kuti amene ali wokhulupirira ndi wodziwa choona azidye moyamika Mulungu. Pajatu chilichonse chimene Mulungu adalenga nchabwino, palibe chilichonse choti munthu asale akamachilandira moyamika Mulungu, pakuti chimayeretsedwa ndi mawu a Mulungu ndi mapemphero aja. Ngati abale ubalangiza zimenezi, udzakhala mtumiki wabwino wa Kristu Yesu, woleredwa ndi mawu achikhulupiriro ndi achiphunziso choona chimene wakhala ukutsata. Koma upewe nthano zachabe, monga zimene akazi okalamba amakonda kukamba. Udzizolovereze kukhala ndi moyo wolemekeza Mulungu. Kuzolovereza thupi kumapindulitsapo pang'ono, koma moyo wolemekeza Mulungu umapindulitsa pa zonse. Umatilonjeza moyo pa moyo uno ndiponso pa moyo wakutsogolo. Amenewa ndi mawu otsimikizika oyenera kuwavomereza ndi mtima wonse. Nchifukwa chake timagwira ntchito kolimba, ndipo timayesetsa kupambana, pakuti chiyembekezo chathu chili pa Mulungu wa moyo, amene ali mpulumutsi wa anthu onse, makamaka okhulupirira Kristu. Uzilamula ndi kuphunzitsa zimenezi. Munthu asakupeputse poona kuti ndiwe wachinyamata, koma ukhale chitsanzo kwa Kristu onse pa mawu, pa mayendedwe, pa chikondi, pa chikhulupiriro ndi pa kuyera mtima. Mpaka pamene ndidzabwere, uchite khama kuwerengera anthu mawu a Mulungu, kuwalalikira ndi kuwaphunzitsa. Usanyozere mphatso ya ulere ija ili mwa iweyi, imene udayilandira kudzera mawu wotchulidwa mʼdzina la Mulungu, pamene gulu la akulu ampingo lidakusanjika manja. Ntchito zimenezi uzizichita mosamala ndi modzipereka, kuti anthu onse aone kuti moyo wako wa utumiki ukukulira kulira. Udziyang'anire bwino wekha ndi kusamala zimene umaphunzitsa. Ulimbikire kutero, chifukwa pakuchita zimenezi udzadzipulumutsa iwe wemwe ndiponso anthu amene amamva mawu ako.
1 Timoteo 5.
Munthu wachikulire usamdzudzule mokalipa, koma umchenjeze monga ngati bambo wako. Amuna achinyamata uzikhalitsana nawo ngati abale ako. Azimayi achikulire uzikhalitsana nawo ngati amayi ako. Ndipo azimayi azaka zochepa uzikhalitsana nawo ngati alongo ako, mkuyela mtima kwenikweni. Uziwachitira ulemu azimayi amasiye, amenetu ali amasiye enieni. Koma ngati mayi wa masiye ali ndi ana kapena adzukulu, anawo ayambe aphunzira kukwaniritsa udindo wawo pa banja lawo mopa Mulungu, kuti pakutelo abwezere makolo awo zimene adalandira kwa iwo, pakuti zimenezi Mulungu amakondwera nazo akamaziona. Mayi amene ali wa masiye kwenikweni, wopanda wina aliyense womsamala, ameneyo wayika chiyembekezo chake pa Mulungu, ndipo amapemphera kosalekeza usana ndi usiku kuti Mulungu azimthandiza. Koma mayi wa masiye amene amangodzisangalatsa ndi zapansi pano, ameneyo wafa kale ngakhale akali moyo. Uziwalamula zimenezi kuti akhale wopanda mlandu. Ngati wina aliyense sawapatsa zofunika achibale ake, makamaka mʼbanja mwake momwe, ameneyo wataya chikhupiro chake, ndipo kuyipa kwake nkoposa kwa munthu wosakhulupirira. Wina aliyense asaloledwe kulowa mgulu la azimayi amasiye, asanakwanitse zaka 60, akhale woti adakwatiwapo ndi mwamuna mmodzi yekha. Akhale mayi woti anthu amamchitira umboni wakuti amachitadi ntchito zabwino. Akhale woti ankalira anake bwino, ankalandira bwino alendo, ankasambitsa mapazi a anthu a Mulungu, ndipo ankathandiza anthu amene anali mavuto. Akhaleso mayi woti ankadzipereka pa ntchito zonse zabwino. koma azimayi amasiye azakazochepera uzikana kuvalemba mkulu limeneli. Pajatu zilakulako zao zikayamba kuwafutitsa nkumawaleganitsa ndi Kristu. Amangofuna kukwatiwanso. Pamenepo amapezeka olakwa, chifukwa chosasunga lonjezo lao loyamba. Kuonjezera pamenepo, amagwa mchizolowezi chakungokhala khale. Motelo amangoyendayenda ku nyumba za anthu. Tsono tusamangokhala khale chabe ayi. Amachita nsomiseche nkumalowela zaeni. Ndikukhala omalankhula zimene samayenera kulankhula. Nchifukwa chake nkadakonda kuti azimayi amasiye azaka zochepera azikwatiwanso. Abale ana, ndipo azisamala bwino pa nyumba pawo, kuti adani athu asapeze mpata wotisinjirira. Paja alipo kale azimayi amasiye ena amene adapatukapo kumatsata Satana. Koma ngati mayi wina aliyense kwa Chikristu ali ndi achibale amene ali azimayi amasiye, azivasamala iyeyo. Osasezetsa mpingo katundu wakeyo. Motelo mpingo udzatha kusamala azimayi amasiye opanda wowathandiza. Akula mpingo otsogolera mpingo bwino, akhale woyenera kuwalemekeza mobirikiza. Makamanga amene amagwira ntchito yolalika mawu a Mulungu ndiponso yophunzitsa. Paja malembo akuti, usayimange pakamwa ng'ombe imene ikupuntha tirigu. Penanso akuti, wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Usamamvere mawu oneneza mkulu wa mpingo. Pokhapokha ngati pali mboni ziviri kapena zitatu, wopitirirabe kuchimwa uzivadzudzula pamaso pa onse, kuti ena onsewo achite mantha. Pamaso pa Mulungu, pamaso pa Kristu Yesu, ndi pamaso pa angelo onse osankhidwa, ndikukulamula ndithu kuti uzitsata malamulo amenewa mopanda tsankho, ndipo kuti usachite chilichonse mokondera. Usafulumire kumsanjika manja munthu, ndipo usavomerezane ndi anthu ena pa uchimo wawo. Iwe usunge bwino kuyera mtima kwako. Ulege kumango mwa madzi okha, koma uzimwako vinyo pang'ono, paja umavutika ndi mmimba, ndiponso chifukwa chakudwaladwala kwako kuja. Pali anthu ena amene machimo awo amaonekeratu poyera asanakambe komwe mlandu wawo. Mmenemo ena machimo awo amayamba kudziwika pokamba mlandu. Momwemonso ntchito zokoma zimaonekera poyera, ndipo ngakhale zipande kutelo, sizingathe kubisika nthawi zonse.
1 Timoteo 6.
Onse amene ali mu ukapolo aziona Ambuye awo ngati oyenera kuvachitira ulemu ndithu, kuti anthu anganyoze dzina la Mulungu ndiponso zimene timaphunzitsa. Amene Ambuye awo ndi a Kristu, asawapeputse poona kuti ndi abale. Kwenikweni azivatumikira koposa, popeza kuti amene amapindula ndi ntchito yawo, nawonso ndi a Kristu, ndiponso okondedwa. Uziwaphunzitsa anthu ndi kuwalamula ntchito zimenezi. Angathe kupezeka munthu wophunzitsa zosiyana ndi zimenezi, wosavomereza mawu oona Ambuye athu Yesu Kristu ndi chiphunzitso chogwirizana ndi moyo wolemekeza Mulungu. Munthu wotere ndi wodzitukumula ndi kunyada, sadziwa kanthu. Mtima wake ngodwala, wongofuna zotsutsana-tsutsana ndi kukangana pa mawu chabe. Zimenezi zimabweretsa kaduka, kusamvana, kusinjirirana, kuganizirana zoyipa, kupsetsana mtima kosalekeza pakati pa anthu amene zeru zawo zidaonongekeratu ndipo sazindikiranso choona. Iwo amayesa kuti kupembedza Mulungu ndi njira yopatira chuma. Nzoonadi, kupembedza Mulungu kumapindulitsa kwambiri, malinga munthu akakhutira ndi zimene ali nazo. Sitidatenge kanthu polowa mdziko lino lapansi, ndipo sitingatenso kutenga kanthu potulukamo. Tsono ngati tili ndi chakudya ndi zovala, zimenezi zitikwanire. Koma anthu wofuna kulemera amagwa mmayeso, amagwidwa mu msampha wa zilakolako zambiri zopusa ndi zoononga. Zilakolakozo zimamiza anthu mchitayiko choopsa. Pajatu kukonda ndalama ndi gwelo la zoipa zonse. chifukwa chakuika mtima pa ndalama anthu ena adasokera. Adasiya njira ya chikhulupiriro. Ndipo adadzitengera zobabitsa mitima. Koma iwe, munthu wa Mulungu, uzipewe zosezi. Uzikhala ndi mtima wofunafuna chilungamo, wolemekeza Mulungu, wokhulupirika, wachikondi, wolimbika ndi wofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino ya kusunga chikhulupiriro, mpaka ukalandire moyo wosatha. Paja Mulungu adakuyitanira zimenezi, ndipo udavomera bwino chikhulupiriro chako pamaso pa mboni zambiri. Ndikukulamula pamaso pa Mulungu amene amapatsa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Kristu Yesu amene popereka umboni pamaso pa Ponsio Pilato, adanena zoona zenizeni. Ndikukulamula kuti, mopanda cholakwa kapena chokaikitsa, utsate bwino zonse zimene udalamulidwa, mpaka Ambuye athu Yesu Kristu adzabwerenso. Pa nthawi yake Mulungu adzamuonetsa kwa ife. Mulunguyo ngodala ndipo iye yekha ndiye wolamula. Ndiye mfumu ya mafumu onse, ndiponso mbuye wa ambuye onse. Ndiye yekha wosafa, ndipo amakhala mkubala kosayandikizika. Chikhalire palibe munthu amene adamuona, palibenso amene angathe kumuona. Kwa iye kukhale ulemu ndi mphamvu mpaka muyaya. Ameni. Anthu amene ali olemera pa zinthu zapansi pano, walamule kuti asanyade kapena kudalira chuma chimene sichidziwika ngati chidzakhalitsa. Koma zidalira Mulungu amene amatipatsa zonse molowa manja kuti tisangalale nazo. Walamule kuti azichita zabwino, kuti azikhala olemera pa ntchito zabwino. Olowa manja ndi wokonda kugawana zinthu zawo ndi anzawo. Pakutelo adzadziwunjikira chuma chokoma ndi chokhalitsa chimene chidzawathandize kutsogoloko, kuti akalandire moyo umene uli moyo weniweni. Iwe Timoteyo, usunge bwino zimene adakusungitsa. Upewe nkhani zopanda pake, zosalemekeza Mulungu, ndiponso maganizo otsutsana, amene anthu amanama kuti ndi nzeru zodziwa zinthu. Anthu ena, chifukwa chovomereza nzeru zotere, adasokera nkutaya chikhulupiriro chawo. Mulungu akukomere mtima.